Black, 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 Sagodika umba kapatia Hanado sanya navutia Sebule kwa chumba kajazia Tadha asale na natia Akitupia anapendeza Kama mdoi Lipsika mpakara Kama kachoi Mamadika ayatembezwa Palo higoi Kama kunguka mpakara Adichogoroi Kama sama kisangara Iyo mikogo Manyaku kama na wahona Mima chokono Mie Hakini tachi tachi Moyo unadundaga Unadundaga Hakisema sitaki Hakinu moyo unadundaga Unadundaga Ili wakuchukue Waneche maja Benzi wachakatu Watakoni mandinga matai Ili wakuzuzue Wajite waganga Benzi waligangu Ujasili sina wakufumilio na kumiswa Kuwa moyo sina nikiza magina baga pina Kama sama kisangara Iyo mikogo Manyaku kama na wahona Mima chokodo mie Hakini tachi tachi Moyo unadundaga Unadundaga Hakisema sitaki Hakinu moyo unadundaga Unadundaga
Mix killer.